vijana barubaru na wewe. Ya tata,
baby imagine kama ningekuwa detergent, na vile unapenda maji sininge kutolea form. Misio birika ya mapenzi, lakini nikona handles. Uzazi kiniongeza density, jitaharibu flow ya mambo. That's where I come in, you gave me the keys to your role. Migu zako baridi on my back start a war. WWE wrestling Monday Night Raw. Any side is my favorite side, boy I need to go in bed with you. It's not every time that I listen to you, but I notice, okay notice, in the cold of night, rani kinyekelea migu. Hala mikilia tafadhali finya snooze. Sipendi vile time will fly, you haribi ya pillow talk. Pillow talk. Sipendi vile time will fly, you haribi ya pillow talk.
Wangeshi mtu lazima likuvisualize. Priceless piece in my gallery, najua value yako. Cupid's uduma center, ulienda kuchange jina. Jina ni baby, hata ni jamas required by law. Short man down to earth, very close to the floor. Miku sweep off your feet, I'm tall where it matters. Affirmation apps, mbono ushinde kwa kio. See yourself through my eyes, wane doubt ziki scatter. Acts of service, nitumie kajeshi yako. I'll take the weight off your shoulder, moyo wangu kibeti chako. Tukiamka ni sala pili swali. Glory, glory, za mkamba jeni, tapata asali. Tukile tana juka roof, tupatani under the sheets. Nikutowe chiffon, uko na ngozi ya silk. Sukuma wiki na meat, eating healthy all week. Sasa hivi on loop, mbaka tumalizi loop.
Sipendi vile time will fly, you had to be a pillow talk.